kweli baba. Maneno nimesikia. Tunajikusanya tuyazungumze. Tutajirekebisha. Tunapata wasia. Tunakuomba radhi ndio baba.
Cheki hii mambo jo. Toka kwetu sio ngambo jo. Mawana bisonge ni kando jo. Hatukuanza juzi ni kitambo jo. Yo, hii basi ni story ya tamaa. Story ya mta, story ya balana. Inaka tukiwa ambia. Haita kwa mara ya kwanza kuisikia. Leo kucheka kesho walia. Walia, bona walia. Bipi halia, fedha na afia. Yeah, lakini inchi hii. Kitu rahisi sana kupata ma HIV. Ama STD, nisquizi wanga sija amini ma CD. Unaweza jikuta kesho na VD. Na CBD oweka rido jo. Lala jichomoza wazi hivo hivo jo. Usikule hizo vitu hivo hivo jo. Na hivyo ndivyo hilivyo. Kao siyo, hendiyo. Na hiyo, ni mawaida ya bambu. Kama kawaida, kuna kifo inje ya Al-Qaeda. Ata VIP, ana PhD. Anaweza pata STD, ati IE na AID. S, ni stress. Ah yes.
Kweli baba, kweli baba. Maneno nimesikia. Kweli baba, kweli baba. Maneno nimesikia. Tunajikusanya tuyazungumze. Tutajirekebisha. Tunapata wasia. Tunakuomba radhi ndio baba.
Oh. Una manga manzi na kukumanga juzi mebamba. Ni wawili gizani kwenye kitanda. Shiti mapenzi na blanketi na mavitamba. Ngozi ngozi bila raba antirada. Tafadhali dada bada ya kupata we unachotaka. Tosheka apana ati kuanza kutanga tanga bana. Na kama bwana na lalalala inje peye mazungumuzo apana anza tikubabana. Mumeza watoto pamoja wanafanana. Kila wakati munapo nini pigana. Bibi anakimbilia kwa mamake ule bwana. Juu wazazi wake walifariki mwaka jana na ugonjwa isi yojulikana. Hivi ndivyo jamii zetu zinakosana sana 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 sana.
Kweli baba, kweli baba. Maneno nimesikia. Kweli baba, kweli baba. Maneno nimesikia. Tunajikusanya tuyazungumze. Tutajirekebisha. Tunapata wasia. Tunakuomba radhi.
If you wanna be afraid, think about the word AIDS. It affects everyone from the president to the maids. Regardless whether you paid Catholic or SDA. The words abstain, use a condom or refrain. My lines present the truth, knowing soon I risk a move. Try asking who, they'll blame you for breaking rules. Only black and white rainbows now. The future past me, looking how the day goes down. They feel it sadly. About the noise, they turn paper into coins. Connect the joints, who score points and kick the groin. Time we don't wish for. Took more and left the bad call for those drawn. To grab the last straw, my kiss man. Flame the disman. Like I said, walls in the crowds all be yelling amen. Unseen version, second chronicle, all composed inside impossible. Looking back, chief, I blink the mantra score.